Nigga, see, baby.
Oh, yeah, yeah.
Buddha Boss.
Leak touches on the beat.
Shindigana, kila choto lina julikana, julikana Lina pindaga banana, banana Halafu uko nyuma, limetukana
Unalingwa kwa kaki, unalikata kwa vanti Lina pangwa mishkaki, lina bigwa mtukati Hata ukiwa na bati, mwende wa sigareti Halina gatorati, yani titi fotati Lina katika, hata bila mizuka Lina kadija ito, lina jibidisho Lina mapiche ya pilao kila mita Halina gakinya, wanalita gula nyoko
Gal shindigana, gal shindigana
Kenyola, nimesha pata kifa Kumbe pace ni kwera na inatoka na masters Ile rampa papa, nikajua nitenga Kumbe pace ni bala na ina base pakada
Inatoka na liki, inatoka na defu Inapendaga pipi, demu kichefu chefu Ina matikiti, unakisebu sebu Tende marikiti, tuchambue kushabu
Gal shindikana, gal shindikana Gal shindikana, gal shindikana Gal shindikana, gal shindikana Gal shindikana, gal shindikana
Kumbe nilishindikana.